e-Audio Arts Africa. Sinakho konke okudingayo kusukela ekuhumusheni izilimi zesintu. I-supervision, ama-sound effects, nezinye izidingo zokuqopha ama-adverts omsakazo noma e-TV. Njengesikhathi se-studio ngo-R1,650 kuphela. Ukuhumusha kube ngu-R500 kuphela. Nge-advert ngayinye engu-30 seconds. Qopha onke ama-advert akho ngenani ongalikhona. Audio Arts Africa, iziko eliqukethe zonke izilimi zabansundu.